ndoto au miujiza hata sifahamu kwa mpendeani yeye.
Thank you.